con Sagalee Americana. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenyaarraa gabaasaalee fi qophiilee torban darbe keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf qindaa'anidha. Kan isin keessummeessu Andoof Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin turaa isiniin jecha qophii keenya isa jalqabaatti darbina.
Waldaan Hakimoota Oromiyaa hongeen Booranaa mudate fayyaa uummataa gama hedduudhaan kan miidhe ta'uu isaa beeksisee jira. Dhiyeenya kana miseensonni waldichaa tajaajila fayyaa kennuudhaaf garasitti kan imalamne yommuu ta'u, baasii qarshii 200,000 oliitiin yaala fayyaa adda addaa namoota 600 ol kennuusaa Dr. Mul'ata Baqfannee Wayyeessaa miseensi garee Waldaa Hakimoota Oromiyaa VOA'tti himanii jiru. Galmoo Daawwittuu dabalata kana harkaa qaba.
Hongeen Booranatti mudate hawaasa gurnichaa gama fayyaanis hedduu hubeeraa jedha Waldaan Hakimoota Oromiyaa. Torbe darban kana miseensonni waldaa kanaa gara Booranaatti imaluudhaan qarqaarsa yaala fayyaa taasisu miseensi gumii ogeeyyii fayyaa achitti malee Dr. Mul'ata Baqfannee Wayyeessaa VOA'tti himanii jiran.
Hojii lamaaf deemne. Hojiin tokko dhukkuba maaltu jira karaa fayyaatu walqabatee uummanni kun rakkoo maaltu jira bal'inni isaa ammami hojii gara fuulduratti hojjannuuf maal goona kan jiru galtee fudhachuuf deemne. Inni lammaffaan immoo ammatti hanqina jiruuf yaalii kenninanne qoricha gara qarshii 250,000 binnee fuunee deemne. Ogeessonni hakimoonni hakima waliigalaa hakima ispeeshaalistii daa'immanii ispeeshaalistii tajaajila ulfaa fi badameessaa walumaa galatti hakimoota 11 fi waajjirri fayyaa godina Booranaa immoo ogeessa fayyaa tokko nuu kennee ogeessota 12tu bobbaame.
Gareen ogeeyyii fayyaa kun aanutti fagoorra jiran keessaa aanaadhaas kan giddu galeessaarraa aanaa dirreettii fi dhiyeenyarraa immoo aanaa dubluqa adda baasanii buqqaatotaa fi jiraattotas gargaaru dubbatu. Dr. Mul'ataan.
Aanaa dubluqitti qubattoota abbaa warraa 10,000 jira. Namoonni dhukkubsatanii kallattiin qoricha kennineef gara namoota 320ti. Namoonni kaan immoo keessattuu dhukkuboota buleeyyii yookiin qancaroo kiroonik diziizis jedhamu akkuma beekamu uummanni kun uummata faffaca'ee ture waan ta'eef aksasiin fayyaadhaa qabus baay'ee murtaa'aa waan tureef iddoo sanatti immoo na konfaayin ta'an sirriitti argachuuf carraa waan tureef gara hospitaalaa abaluutti illee kan rifarii barbaachisu achumattis qoricha akka jalqaban kan goosne fakkeenyaaf dhukkubsattuutti qoricha darbanii osoo hin baakan siibiillee argine akka qoricha jalqaban gooneerra guyyaa lammaffaa gara aanaadhaatti illee aanaan dhaafegaa akka hin jiree. Gahanii deemuuf kiilomeetira 450 dha fagaata. Achittis tajaajila yaalaa kennine warreen qoricha fakkeenyaaf kan akka dubartoota fa'aa daa'immaniif immoo qorichoota dhukkubaa kan akka raammoo garaachaatiif ta'u qorichoota kennaman ni kennine tajaajila yaalaa guyyaa tokko guutuu kennine halkan kan achirraa galle jechuudha. Aanaa dirree magaalaa Meeggarraa gara buufata qubattoota Gololcha deemne. Gololchi lafa dhiyoo fagoo ta'uu isaati. Xinnoo ishee baay'ee kan nama jeequ ture. Uummanni sun baay'ee kan miidhamedha. Keessattuu gaafa nuti achi deemnu halkan sana roobni hamaa baay'ee guddaa ta'e waan roobeef iddoon qubattoonni kun qubatan immoo galoo yookiin lolaadhaaf saaxilamaa waan tureef balfa adda addaa bakka adda addaa irraa haxaa'ee fidee qubattoota kanarra kan inni qubsiise. Kan nama gaddisiisu immoo qubattoonni kun manni isaan ijaaran egaa mana naannoo gammoojjiyyuu haa ta'u malee isaan kun amma waan qubsiifamaniif callisanii mukuma qofa walitti hidhanii keessa ciisu. Jalaan immoo kallattiidhaan galoon sun galee midhaan nyaata isaan qaban wayyaa isaan qaban kan nama gaddisiisu ibidda qabsiistee nyaata daa'imaaf toshuuf gaafattu ibidda sanallee galoon jalaa kan dubartii dhaabdeedha kan nuti argine sun baay'ee. Nama jeeqaa tajaajilli nuti kennine kallattiidhaan dhukkuba adda addaa kana jennee qorichi kan tajaajilli gara nama 639 asirratti wajjira guddina fayyaa Booranaas galateeffachuu barbaanna. Qorichoota nuti asii kan duraan siinee qarshii 250,000 binnee deemneen ala achitti qorichoota dabalataa nuu kennanii qorichoota adda addaa gosa adda addaa hedduudha kan fudhannee deemnee sana kenninee sirrachu.
Guyyoota darban kana godina Boornaa fi kan Gujii bakkeewwan hongeen miidhaa turetti roobni roobuu jalqabuun dhaga'amee jira. Kun gama fayyaatiin of eeggannoo cimaa barbaachisaa jedhu Dr. Mulatan.
Amat ye fannon duran kan kennen gogin sarra. Ukkuman ke sattu ibiso taddatati darba baje tinjiratan yero gogin sa. Yero amammo ukkuman ilbiso taddatati darba baje jiru kan bira baje kan nama gabbisi suga. Loon bakkun indetti duani lafarrati gatamaniru. Naromu ganon wanta sana hataayati deema. Ummanimmo bishan mata awame ufukana kanin fayyadamaa jiru. Ke sattu waya ofini jattudaf. Inni kunimmo ukkuboota daddarboodhaaf sirriitti saaxila.
Obbo Roobaa Dengee hoogganaa waajjira eegumsa fayyaa godina Booranaati. Bokkaan godinicha naannoo adda addaatti roobuun wal qabate of eeggannoo fayyaa uummataaf taasifamaa jira jedhan akkasitti himu.
Obbo Roobuu jalqabee jira iddoo bukkaatiin jirkaana wal qabate dhibeen gara kaasaa ka'uu danda'an jedhu nuyi sodaan qabna. Haa ta'uuti immoo waqtiin taasisaa jiru tokko lama manfichaatitti akka fayyadama taasisuu wal qabate. Kan caalaa miti bishaan dhugan kana yaa waaqaan roobee fi bishaan argatanii fedhanii bishaan haroo kana kanumatti akkin dhuun akka qulqulleessan yoo qorichi ittiin qulqulleessan hin qabaannes danfisanii akka dhuguu danda'an onni adda adda qophiin taasisaa jira. Qorichi keessumatti emergeensi yookiin balaa isaatiif jennu kun nu barbaachisa. Biiroo fayyaa Oromiyaafis qaama dhaabbata dhiyeessi qorichi federaalaa ibsaanis wal qabatee akka isaan nu deeggaran. Gaafachaa turre jirra duraanis waan nu deeggaraa turanii fi ammas nu deeggaran jennee abdii qabna.
Gaamboo Keeniyaatii fi Itoophiyaatti namni dhibee koleeraan qabamee ture yaala fayyaa argatee fayyuu kan dubbatan Obbo Roobaa Dengee ammas ogeeyyiin fayyaa bakkaa bakkatti bobba'anii hordoffii barbaachisu akka taasisaa jiran hojjechaa jirra jechuun dubbatu. Miseensi garee waldaa ogeeyyii fayyaa Oromiyaa Dr. Mul'ataa Baqfannee Wayyeessaa waldaa Nakkiimota Oromiyaa waldaa ogeeyyii fayyaa Oromiyaa Idilee Addunyaa Yuunaayitid Isteetsi jirurraa tumsa argataa akka jiru himanii ammallee torbee muraasa booda deebi'anii booranitti maluudhaan tumsa dabalataa kennuuf akka karoora qaban ifoomsanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaarraa.
Kun sagalee Ameerikaati.
Mootummaan naannoo Oromiyaa dhiyeenya kana godina haaraa Boorana ba'aa jedhu uumuudhaaf murteessuu isaatiin walqabatee mormiin ka'uun isaa gabaasamaa jira. Akkuma kanaan abbootiin gadaatii fi jaarsoliin biyyaa Baalee maddi walaabuu seenaadhaan teessoo siinkoo mandoo waan ta'eef gara Booranaatti makamuu hin qabu jechuudhaan mormarii mootummaa naannoo Oromiyaatti iyyannoo dhiyeessaniiru. Gabaasni Tsahaay Daamtoo waa'ee kanaa nutti hima. Waliin haa dhaggeeffannu.
Naannoo Oromiyaa godina Baaleetti maanguddoonnii fi abbootiin gadaa siikoomandoo mootummaan naannoo Oromiyaa godina Boorana Bahaa gurmeessuuf jecha aanaalee madda walaabuu Harannaa Bulluqii fi Obarsoo Boorana Bahaatti dabaluun isaa akka isaan mufachiise sagalee Ameerikaatiif ibsaniiru. Akka abbaan gadaa baantaa toore jedhanitti maddi walaabuu bakka argama Odaa Roobaati jechuun sababatti Boorana Bahaatti akka hin dabalamneef mormanis ibsaniiru. Maddi walaabuu bakka dhaloota jeneraal Waaqoo Guutuu fi gootota biroo qabsoo Oromoo keessatti gumaacha guddaa godhanii fi bakka lafeen isaanii ammallee itti boqote waan ta'eef mallattoo godina Baaleetii kan jedhan ammoo jaarsolii biyyaa keessaa tokko ta'uu kan himan Obbo Jibriil Mahammed dha.
Waa'ee maddi walaabuu amma Oromoo kaan jalatti bultee miti mormiin jiru Oromoodhaa rakkoo hin jiru dachiinteen dhaabbillee lafuma gurguruun deemtu akka biyyaatti biyya namni maruu dhuunfaa qaba. Ka'ee immoo namni adda qaba. Ka'een kama abbaati manni kama abbaati. Maddi walaabota Oromoo hundaa haasullee haasayuu iddoon dhaloota jeneraal Waaqoo Guutuu Aliyyi Cirrii jarri kun iddoon dhaloota isaanii achi ta'ee ka'umsi qabsullee achi ta'ee dabalataan ammatti lafee isaaniillee bakka itti qabaramanillee achi kiisan Waaqoo Guutuu achitti argama. Kanaafuyyuu handhuurri maqaan Baalee qabsoon qabsaa'ota Baalee warra xiqqoo mandoo qabsoo oofaa ture keessatti waggoota 250 dabalatan keessatti maddi wala mu bakka guddaa qabdi ka'a kanaafi yoo as keessa gabaabu taate komandoo isaa buusumaan guutuutti seenaa keessaa qabuu danda'a.
Abbootiin gadaa fi maanguddoonni mootummaa federaalaa fi mootummaa naannootiif dhiyeessanii deebii eeggachaa akka jiran himaniiru. Torbaan tokkoon dura maanguddoonnii fi abbootiin gadaa Gujii akkasumas kan Gujii Bahaa waa'ee magaalaa Nagallee, Aanaa Libanii fi Gumii Iddellee godina Gujii irraa gara godina Boorana Bahaatti dabalaman ilaalchuudhaan mootummaa federaalaa fi naannootti iyyatanii turan. Haa ta'u malee deebiin gama mootummaatiin kennameef gurmaa'insi godina Boorana Bahaa kan duubatti hin deebine ta'uu akka ta'es maanguddoonni kunneen ibsanii turan. Maanguddoonni kunneen akka miidiyaaleedhaaf ibsa kennanitti deebii mootummaan kenneetti kan hin quufne ta'uu ibsanii turan. Torbaan darbe gara xumuraa ibsa kan kennan itti gaafataman biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa waa'ee gurmaa'insa godinaalee gaafatamanii deebittaa nu kennaniiru.
Oromiyaa ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የመልካም አስተዳደርን ጥያቄዎችን ለመመለስ ህዝብ የተደራሽነትን ማዕከል በማድረግ በተለያየ ጊዜ አደረጃጀቶችን ይፈጥራል።
ቡልቺንሲ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ረከቡልቺንሰ ጋሪ ዴብሱፍ ከቀቡማው መታግዱ ገለይሰ ታስፈቹን የሮገራገራ ጫሲፍ ፈመኒ ታሲሳ ናኖ ኦሮሚያ የሮዱርሶ እንደፈም ጎድናሊ ሰደት ቆፈቱሬ ሰናምቦ ደደደበላጥፊ አምስ ወንቲ ጎደሜ ከናወሊን ከወልቀበቱዳ ሞቱማን ጫሲፈም ረዴቢን ላሉን በርባችሳ ለጀዴ ዮይተመኒ ጫሲፈም ሰከተው ረዴቢን ላሉ ፍርገቀባ ከናፍ ሙርቴሴ መሬቺሱ መሬቺሴ ሙርቴሱን ይንዳ ለማኑን ይንዳማ ኩን አንጎራ ወቺስቱ ሞቱማን አንኖት ይቹዳ
ጉራናለ ዲግዳ በረኩማ ለማፍቁደሽን ማን ማሬ ሞቱማን አንኖ ኦሮሚያ ጎዲነ ቦረና ባሃ ጎዲነ ናንቻ ዲግደም ይተኮፋታ እሴ ጉርሜሱሳ የሮ ኢፎምሴት ጎዲነ ባሌራ አና መደወላቡ ሐረና ቡሉቂፊ ኦቦርሶ ጎዲነ ቦረና ራሞ አና ሞያሌ መጋላ ሞያሌ ጉቺ ፎቻሌ ጉዲና ጉጂራ መጋላ ነገሌ ጉሚ እድልፍ አና ሊባን ወልት መኩን አከ ጉርሜስ በክሱንሳ ንያደተማ ትራቶኒ ጉዲና ጉጂፊ ጉዲና ባሌ ሞርቴ ከነ ሞርሙዳን ሰገሌ ኢሳን ደገሳ ካንቱራኒፊ ከሱማዩ ጉዲና ጉጂት ሳባ ሄሪራ ሞርሚ ታይሰሜን ልቡን ነማ ከንደርብ ነሞን ሄዱን ከንቃማ ሚደመን ቀበኝ በርበዳውፊ ነሞን ሄዱን ሲደሙሳኒ አቦቲን ገዳፍ ጃርሶሊን ድራቶ ተበከቡዳን ቃሞቱ ማዱብሱፍ ፍንፍኔርፋን እጥሰኒ ትረን ጋባ ሰገለ አሜሪካቲ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ከረዱ ፋጅርተን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞት
ቢቶቴ ሲዲ ደሚቶኮ አዱኛ ረቲ ጉያ ወለሎታዬ ያደተም ጉያ ካን ኢላልጂ ሱዳኒ ወለሌሶታ ኦሮሞ ለማወጅኒኒ ቱርቲታ ሲፍኔጅራ ኦቦ ዘላለመ በራ ሄልሲንኪ ፊንላንድራ ለታካ ነያጋ ዳላስ ቴክሳስ ራ ሀሶፍ ሲፍኔ ያኒ ሳኒ ወልዱራ ዱባኒ እስኒፍ ዲያት ኦቦ ዘላለመ በራራ ጀልቀብና
ኔ ወለሎን ሰበ ኦሮሞ ከይሰቲ ሴና ከሚቀባ ሰምኖ ኦሮሞ አከሚት ኤሰኤሰቲ ጋርጋራ ማወለሎን
ወልመት ቀብኔ ወይላል ሰብኒ ኦሮሞ ወለሎዳኒ ሶቾ ወለሎዳን ጀታ ወለሎዳ ረፈካ ወለሎዳን ዋኑን ዱማ ኢፍሰ ጀቹ ደንዴኛ ማሊ ፍጅረኛ ሳከሰት ሮሮተኡ ገመቾተኡ ገዳተኡ ዋንከነ ፈካታን ሁንዱማ አባዩዋ ተው ቆሳዩዋ ተው ወለሎዳን ኢፍስ ጌረር ሰከኛ ከይሳፈ ከኛው ሁዳን ጌረር ሲቆሞዱ ምሳሌ ገረ ዱአፍሪሞ ሸኒት ሂራም ወዱ ኤርማቱ ጅራ ወዱ አዝማሪቱ ጅራ ወዱ በከቆናቱ ጅራ ወዱ አጄቻቱ ጅራ ወዱ ኢጆለኒት ወልቆጮስቱ ጅራ ኢጆለን አብደብረቴ ሰኒሸኒት ኢቦቲን ተበቴ ዴቢ ኢቦቦዴ እንትያኑሱን ከነኒ ኢብሰም ወለሎዳን ከናፊ ሰብኒ ኦሮሞ ጅረኝም ትሳኩመ ጅሩት ወለሎዳን ጀቹ ደንደኛ አመሙ አርቱ መሳኤ ጋ ጫራና ከዚኩን ጠለተያስ ጫራኒ አፋኑ ፊቲም በሩ አፋኑ ፊቲም ዱበቹ አፋኑ ፊቲም ወረደዳ ወጀቹን ጀልቀበሚያስ በከኤባቲ በከዱቢቲ በከሰብኒ ወልገውቲ ወለሎን አዳተይ ጫላሩ መሳኤ ጆልጥቲ ነው የደው ነመጉዳን ጀቱ ወንትሱን ጋፈ ፉተይን ማፋንሳ ቲንገን ጫራኒ ቲንገርጋም ጋፋርጋሙ ወለሎን ኩኒ ኢዶ ጉዳር ገቻ ኡፌ ለተፈቃት
አጥሩጋ አመይሮኬ ሰንንቀበዱ ጉያ ሐራ ካናድራቲ ኡፍተኒ አፋንዱ ዋን ጋዲሽንንኔፍኑ ማላርካ ቀብዱሜ ወለሎ ጉያ ሐራቲ ፍተው
ቶሌ ወለሎ ቱመረተን በረሽ ተኮ erga albert kamu kanjiru tokko yokan albert kamas beka yokani ogese yokani maragesa yokan mari ages dia fransai ture erga sajede kanin barrese tokko tujira akazede dubbi fam adunya kaqama adunya jeqama adunyan barco ko jireny fuggiso sitio bitache elaya obolet elaya obolesso filmati wasadi yokan agay gamad yokan ari gad jireny cokko te yero sirakisu walama mallisa kan gochu dandes yokan kaman jirenya esu funyo butatani mukato frarasu duani obafat gidira ramfat yokan anisa ofgan of amanu isani weti aman dandeti wa kacha kalbi dan gunun ofitti bonu na fe angu ergisan bon of shaku of balfo yelale yelalu tebena teben kere ofi abaru boni mankararu kan of kesat isu umna sa ala farsu parlamanu hin fadu ila ya ilmana ya of kesa bani of kesa lalani of simachuwaya bal mala basati fo malif of ajesu ugati addambu ugan wal kallatesu kalbi of tasgabesu kirein hirein abu jirenyi hika hinkabu kireke abdat ikati umat jirenyi ammaf asif wa mala malachu si an of kopesa samuofi amanachu hireni u hatu oftes hire ofimi effachu damma arrab sifachu hireni u ajoftes kayati ulachu ajawa urgesu abbatu murtesa abbatu kajelcha abbatu jellisa abbatu ufajesa abbatu ufayisa humni alan ufu bar humni sumakesa atinama walaba walaba abbatta maafa kajiratu situ bhai kayyefata udunfa jirenya situ furgafata ufdagatten tain ubatu damaki adunya choko kana mormiti haqaqi akkanni kajeluf kodake waraki
walalesa lata kanai
walalo jechuni arti jechuda arti kesayu isa bakka gudda qabu bakka olana isa qabu jechuda walalon jiru jirenya ummata tokko kesetti bae murtesada walalodan gaddake ibsatta walalodan gamachu ke ibsatta walalodan kawallole ararsita walalodan gota ke farsita walalodan wallala ke jabesita beka ke umnatata walalodan dina ke lolta walalodani daimalle sosobde rafista walumagalatti barbachi summa walalo jiru jirenya awasa tokko ke setti bakka olana qaba sabatokko walalo ala yadunun dandamu sabatokko walalon ala enyumma sa ipsunu indandamu walalon bae barbachi sawante jiruf jirenya wasa tokko kezetti bakka gudda kankab wante guyana kasi walalo barbachi sejede yad
ai garida ulfaddo ega yero kesiyala fudachu imbarbadu ega duftemo o afandu wakati debitu simbarbadu walalo guyano makana sababe fachura niga mi walalo tokko dotto takenya ti tage sunandesa
tage fatota walalo gababdu malif torbete se jettu aferum barbada takatanne jetta takamura ratoftu yomullu bunjiru tolakona softu takawaye cinacha takawaye dugda anan cirenyatta anan buna dugda dukuba ko imta otunjiru fayya awinkan kogara awinkan kallayya kadetin nawantu makasa galkabda anabishan tabede budan goggoge macci ko lallabda hidinattinyatta matanatti batta irrasika jetta kadibe golfa camniko si fayya gaddiko si golfa gafallu bunjiru damma ko addesita tolako amesita imbe ninka katta gabana dakatta marruman ko urta goga ko gurgurta gafa lubbun darbe dacce ra godanu wayyo emin manke ingitu lolanu garrani ko jette biye dage sifta maqako olkafte tullun nage sifta ani bade malo hado akkam sifta u bakka atin jirre jiraachu ndandawu jette na fiyita sagale qarakte lafarrafa qopta marruman qabatte ergalidu esokke maqama tajalu ano sin dagawu ano sin ilalu duana fawite dunan bosse chobda enyungo womsita waqabona sobda otullu bunjiru manako jibite abiddatti kesse ani due bannan bakka awalako mali torbete se
nanno benchan gulgumul kesatti hoggantoonni fi misensonni warraqa demokraatawa ummata gumuzi yookaan guhudil ibisa difi torbatama oli mana hidati ika musani partichi beeksisee jira halmo walfakkaatuuni warraq sibilisumma ummata benchan guli gama saatini Ogantoni fi misensoni isa torbatamni mana idati i kamusani ipsera. Commissioner in policy na nicha misensoni fi ogantoni da bilesi azagana ifamani hi kamani rujechurani sagale amerikati himanijuru. Na kormalka gabasa kana badinangaba.
Dratam party wa raksa demokrata ummeta gumus guden obugrain gudeta na nubini sangul gumus keset misensota fi gegestota isani id amanitran kesa ibasa dif torbatama ulkantan hidati get ifamu isani sagale amerikati manijuru.
Himatni
namuta ibafrif jatani sadia kad danjati, podefano nugetri, sanki sasosa tinamutne furtami jahi kamanir, sanki sanamutne furukanshan, tana mumis and sota korigi dugali sakinya, metakaritiamu kaneni get ifamujaman ibasadi kesa ibalama furatorba get ifamanir, uluma gala namutni get ifaman ibasadi furbatami sadito, jechundubatan.
Halumul fakatun, ajajan, waraksabisuma metabini. Shangul, Obbo, Abdul Wahab, Mahdi, Legistotaf, Mrs. Sutnisani, Turbatamatan, Hidati, get Ifa Musani to Batan.
But Salam Siminet Fanta, Yetas Resovochu, Indifatulin.
Akatum Oligal Tenegatas Famin, Namote Daman, Rufi Kanir, Angam Matasosat, Namotni Turbatamatan, Hikamanir, Wari Hikami, Mahdi Sani Timakamun, Misomana, Nichaki Satisar Matufi Kangat Ifaman, Jetan.
Commissionary Policy Nando Vinishangul Gumus, Harun Umar, Akalakosetu Petra Kumala. Fudashan, Bati, Onkololisaf Muddekis, Humnota, Nano Vinishangul Gumskis at Tanisho Chanka Neogen, Uligal Tinagar Gamalate, Famiboda, Miss Sotnifi, Gigistotnisani,
Ifamafi,
Araran, Akagat Isaman, Uligalame, Get Isaman Irujak,
Behenim Nivalo, Yagudim Nibalo, Pomulu, Siminatu Masarat, Terakoral.
Gudinis Tavian and Rana both need Amanitran, Akatum Uligal Tinagamalatine, Hikamanijo, Wolmofanagat Isaman, Kangudin, Ibasadul, Yumwikaman, Odefano. Biasalah diran, dengan kesas namun nisan tamaul hikamanijo. Namun kunin kan awudah kumalami kami tilalam. Jatung bukan.
Atau malay, nanti cakisat kodinalaya susah kamasif metakal kesat. Amal lekhan neringat ifaminjaran. Juru jatuhan kan gigis tuhni part lesiasa. Murmitu kunin esanif komisionerici. Himanna kan simacusani dubacuhan. Kan nafan hal esan itini kamanirat. Kamule hak awujanu jatajra jatung bukan ijaru. Ida tuhni good enif bainan. Berakan kesa. Mautumana nicajan. Waligal tenaga. Lettisuran can say any mutau, Hogantos Nisani, Nagaf, Misomeret, Motumana Nichajan, Ako Jatajan, Big Sun Sanya de Tama, Nanu Vinishangul Gums Keset, Togota Frenderwan Kiseti, Ali Laura with Amatroni, Namotin Hiduna Jisamu, Kaninko Ibad, Lakaman, Kesani, Rabu Kofi, Motuman, Namota Kaningarek, Esani, Tade, Sajra Chusa, If Suisa, and Androgabasun Kenyas, Nia de Tama, Sagale Amerikaf, Nakurmalka, Amburra.
Yero jijirama, yero wana dunya kanarra nama namnetti. Yero odefannu agenyu waan lafarrat arginu jala kisisne. Uga barbaan. Yero odefannu nutima mungar tokeetaw. Amantarra adamna. Yero rakkini juru. Abjun keen. Abdiin keen. Akasumas hawwin keenya. Frasi wala warati hunda as sagale amerika ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle age fachu filatu kara ke satid adunya wu kunisne uga wajin gamtumse as sagale amerika ti fakke hutu sinitagasti
Abata motu motagam tomanitti bironi gargarsa namoma yokan ochan ammasi ibba hunge kibba Ethiopia godina gujili taatti hankana nyaatati fi bishani umajira chunisa akasaya desu ifsera bironkuni ifsa ara torbankana baseni ammasi jiratto nigodinicha ibenta afurtami lamataani gargarsa atattama barbadu jedera jiratto nigodina gujisi gargarsa atattama akabarbadan voetti himanijur Gabasa kanasi galmo dawititu argagaba.
Jarmayam motum motat biron gargarsa namuma hala unge kibba Ethiopia fi gargarsa daata jiru lanchise harra ibsa baase jira. Kananis kessuma hali gudina gujilita tiyefanno akabarbaachisu akeke amma jiraattoni gudinicha kuma dibba torba oltan gargarsa minanyata kan barbaadan tau ere jira. Warren kana kessa nami kuma dibba afuriti kuma jaatami sagalin gunne marsa shanaffaa darbe kanani gargarsa argatani ru kan jedhe ochan ammas qawwidi yes gargarsa gudinicha kessu jiru tiyefanno barbaachisa jedhe jira.
jira ochan robade enya kana nanu sanet robe ordo fisi matin kunna multo ta kuma shantimile maul tawoda fisenya kafedan amas namonni kuma dibesaddeti olifi horim mana milyono to kutuka afriol esab shanu gati atatama fedu jede sababa anke na konkolata wambi sande debisanisi feda kana kutuna kende ndamne le ifsake sattika ejira jiratoni gudina gujis akasuma ongena nu cheke sattumu de tejiru akai sami da jiru da kan dubatan jiratana na goro dola makani sana kayer mo impene tokko akas jedu
o man ka ala goro de akas jirato fi kaide grande jirato rafo me na talan ba yoni da majira rodi wogga sene sultana ronne o mat ko nimmo si fate bila fakkana hori sa woggo tamma bonni rodi rodi kra ke satti hori sa ba yedi mate jira hori hada likin kan le radi e o mat sunde na sa tane bukai na no madala har kan le jiran sutti kada le jira kala challa donti ni rakko najas kala fala jira kala ra fakate ummati mo be laha masatlame wanya to qabu networking qabu akasuma mo ifsan qabu bishal wonne da munjiru nandon gammo ji mo tumani kala to kan de garta ke leo ta elle rakko ummata kala ma tumani jiru ni kawli mada le ta usha tumana na goro do la ke fejra
jira tanguri na guji kan ammas makan sane kayra mo impene tokko halli gudde chati fi honge mu de te jiru ulfata da jiru
yani ana goro do la ganda garmadu sirba o malle ngiru wargar sonni giruleni nama mate kurani wan mate lama tikennani kulena go wai tikenini tiyechu o ma gargar ti hal fanjiru kulen garbe garbe simale wonne nille wonne yero olla tamawan ngirre fi o ma ku gargar ti nam wan nam dubato me tiyera kon do namat ngirtiyechu ani ma jolle kudan kaba ana tara mana fiya wulin kula laman te naiki maka rakkin mu kana jira na kawata kina jira sai jira ta wanta yafi wani tin jira no kana amma no kuma ta kiya ti gargar ki kulle garbe du kulle na laman arga dai ku ka kuma le bai rakki da dago wani arta kini gargar shi ko ne to ko fa umma ta buka yi gadame gama motu ma tu ne gargar shi ya ta turera gargar su ne mo rako umma ta kana su ne da hali umma ta kun amma ka ana kana ti mani da tin ne da ta umma ta gara kuma ibba lama ti ya tu ka ba san ke sha mo gargar tin gargar sargataru na no nama kuma jafan gantan ne kana raka ta su mo umma ta kale sa karra kabu kada na kabu kalon kabu yi kale e kabu kullan kabu an ta eku hindinu da gargar barbaba
ifsa sarra ke satto ochan onge ki bawro me abor na timudete biron busa gono fa oromia wajrale federala fi jarmale na mo makan kende suni sagantatum sagargar sa je sagalis basu ere jira kananis na mota kuma dibbasa de gargaru akakaru fa me kana Rebsi kuni ore mana kuma dibato kofi kuma sadde ta maulisi sagantadu makanan da kabuf busi gona faworo mai sagante fachulle e rejira koren kande saadatum sakana wordofu magala ya ballotti kaunda e juru yotau kana ke 36 ocha fi commissioniti sabala Ethiopia ra walo dan tum sigurran alla ka sai kan na majiru hordofa majira jade jira ibsi ocha boranatti denya kamale dum fa da balate gargar siku sagu sadia chun fo yous amma garu kesu magam bishan nugati tini manen barno table fayafi bakewan kubanna bukato ta kesatti hankini kusa bishani fi korsa bishani tin kulle famulle akajiru ifse jira dabales nanno kanatti romni ganna robu wanan sefi konna bulto to kurni chafille sanyi mirane fi taun natatama akabarbachisu jarmaya motum mota ifse sa kesatti ere jira gabas sagale amerika kalmo david
guyan bishani adunya barana inni barana jechuuda gubitote sadig damilama yadatame olera guya kana ilal kisudani gabasa maddi oduro yitirse kendese tigiste sinifti esiti
abanni motmota gamto mani guyan kun guyara ko bishani tifi qulqullina nanno hikuf jijiramaf safisani tojennu tau qabaje rakin bishani guddina ka dunyatti gama hundan hawamu midan jeduuda batichi ibe wana dadati kase amma belat walqitumma korniati amma hoji umu barnota amma industriya kasumas imma nagenya fi tasgabiratti iba akakabus ibse karabiratin galma misoma itifufinsa qabu sdg jedamu an marsa jaffa barakuma namafi kudashan gege famiratti wadan galame namni hundi barakuma namafi soddumatti bishan gahada fi qulqulina nanno akkargatu kuchu anjedo ture hata umale adunyan yero makana akkamale dandi sanira fagojir namoni biliona lakka woman ijolen mannen barno tajiran mannen daldala wirtu wan egum safayya qonnan bultoni fi warshalen lakof san qable mirkina moma bishan argachuuti fi qulqullinni qaban ammalle mutamu wan dadabe halike sajiran hamma tada jidada banni mutumu tagamto mani
Radion Sagale America Sagantan Afan Oromo Galgala Kesa Saati Lama Kulakka Jalkabe Hanga Saati Saditti Sambata Fi Dilbata Qopi Satellite Ane Dabarsu Kanarra Kanumarra Wata Kanisin Kesumme Sature An Bafkadu Morodati Qopi Kenya Boritini Amma Walitti Debinutti Nagatti Bula